Emyaka mingi nanonye ekiyinza okuwumuza omutima gwange ne kibula wonna wonna. Okutuusa lwe nasanga Yesu ku musaalaba eGologosa, awo ebibi byange we byagwa ne mpummula. Okuva awo nafuna obulamu obulokoleddwa, bwe ssaayinza kufuna okuva eri taata ne maama, yadde eri abasomesa bange mu ssomero, naye nabufuna okuva eri Yesu yekka yekka. Senga mbuzi w'ekibuuzo nti, Buganda ekinagiwummuza n'abantu baayo kiki? Nyinza okuddamu nti, Yesu yekka yekka omuli essuubi lyaffe. Mujje gye ndi, mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima. Nammwe muliraba ekiwummulo ekyo mu myoyo gyammwe, kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu.
Imukoje, imukoje.